Ngala mina ngula Nabantu abadala ngabadlula Ngathi namacala bayangifuna Yonke le mithwalo siyangihlula Kuningi 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 Okuhle engqondweni yami Kuningi 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 Okuhle emahlomba Kuningi 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 Okuhle engqondweni yami Kuningi 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 Okuhle emahlomba Ngasuka emakhaya ngakhuphuka Ngiyozama impilo nokuthuthuka Ngafike ngatshala ngahlakula Sekuphela inyanga kukhuvuna Bathi angibonga impilo nokulala ngesidlo Lapho ngiphuma khona ikati selake lesiko Kodwa ngiseneyifisa ngilale ngiqwashiswa yizo Konakele emsamo sengisaba namasiko Amanzi amnyama yangizungeza Khuluma dlozi lami uyazingezwa Ngizizwa ngingedwa abangizwa ngimemeza Bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza Phela kusukela kudala mina ngikhula Nabantu abadala engabadlula Ngathi namacala bayangifuna Yonke le mithwalo siyangihlula Kuningi 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 Okuhle engqondweni yami Kuningi 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 Okuhle emahlomba Kuningi 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 Okuhle engqondweni yami Kuningi 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 Okuhle emahlomba Kusukela kudala ngihuzuka Angikabi mdala kodwa ngiyaguga Ngibukela ontanga bayangidlula Ingane ziyakhula mina ngikhonka amathuna Angikholwanga ingane yami ifele ezandleni zami Sengisaba nokubamba indlalifa yami Ngifumbethu kumnyama kazi ngizogeza ngani Siphile sisone sikhokhwa ngaleli nani Amanzi amnyama yangizungeza Khuluma dlozi lami uyazingezwa Ngizizwa ngingedwa abangizwa ngimemeza Bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela Kusukela kudala mina ngikhula Nabantu abadala engabadlula Ngathi namacala bayangifuna Yonke le mithwalo siyangihlula Kuningi 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 Okuhle engqondweni yami Kuningi 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 Okuhle emahlomba Kuningi 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 Okuhle engqondweni yami Kuningi 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 Okuhle emahlomba Ngizokuqa njalo ngicela ukuthula Ngizoqina njalo angizukuphuka Lo mthwala ngunqeni yizungithusa Ngicela kuphela amandla ngicela ukuthulwa Kuningi 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 Okuhle engqondweni yami Kuningi 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 Okuhle emahlomba Kuningi kuningi Kuningi